athiri. Usijali wasemayo, wala usiafikiri. Ni bure yao mayoyo, sisi asitu athiri. Na mwisho wa kwenda mbio, wajitia udari. Watabaki na kilio, sisi hatuna habari. Na mwisho wa kwenda mbio, wajitia udari. Watabaki na kilio, sisi hatuna habari. Never, never, my darling, I'll be with you. Sina mwengine ila wewe tu. Forever, never, my darling, I'll be with you. Jue sina mwengine ila wewe tu.
You are my desire.
Watabaki na kilio, sisi hatuna habari. Na mwisho wa kwenda mbio, wajitia uhodari. Watabaki na kilio, sisi hatuna habari.